Radio de América. Radio de América, ivugiri Washington DC, mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali, no kuri 93 n'ibice bitatu I Karongi. Ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram ni VOA Radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya Karindwi muzijwi rya America Washington DC, Justin hari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia tahaniwe ugiye kumfasha kwegeranya amajwi yanyu muri iki kiganiro. Naho kuri mikro jye mwumva ndi Jeffrey Mutagoma, n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Njye ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika n'umwanya w'ikiganiro muri sanga, nk'uko mumaze kubyumva muri iyo ndanga kiganiro. Kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero mukagira muti twabahishiye iki? Nishimwe Solange ni umwari ufite uburyo bwihariye bwo gukoresha imbuga mpuzambaga, ategura udukuru tugufi dukomatanyije inganzo y'ubusizi, ikoranabuhanga ryo kwegeranya amashusho, guhitamo no gukiranura amagambo bijyanye, ndetse rimwe na rimwe biherekejwe na muzika gakondo, byose hamwe bigatanga igihangano gikoze mu buryo bwihariye. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero twamubatumiriye. Mu busanzwe uyu mwari yaminuje mu byerekeye ubuforomo kandi akaba akomeje amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeye ubuvuzi n'imibereho myiza, ariko azwi cyane ku mbuga mpuzambaga kubera utudukuru akunda gusangiza abamukurikira. Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga, nk'uko narimaze kubibabwira, ijwi rya Amerika riramufite ku murongo wa telefone I Kigali mu Rwanda, Mademoiselle Solange Nishimwe, ikaza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Ariko mvuze Mademoiselle ntabanje kukubaza niba hari akantu wibitseho ntarinze.
Ubwo ariko ukazi yabasabaga.
Ye, ikaze rero mu kiganiro muri sanga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku buryo ubara inkuru budasanzwe bwihariye, niko nabivuga. Tugiye kubanza duhere ku gakuru kamwe wakoze wasangije bakumva abakurikira bakanakumva bakanakureba ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma noneho mpereho nkubaza ikibazo cya mbere.
Uko nabonye bwende, nafashe gahunda nzamutwaca mbanza kubitsa amafaranga ayo nari mfite yasaga nabi, ninjiye n'ibisindu mu isoko rigira ibintu bya makeya, banyikuriza ibikapu. Ndebye ku ruhande mpabona ndodo z'ibibabi binini, nsuminze mbona n'isambi bari gusya. Nakomeje kujya mbere ntembera, ndebye imbere mpabona utuzeru tubumbabumbye, bamfunguriye nsanga turana karanze. Nakozemo bambwira ko ari bwende. Bwende? Bwende bupfe. Agato bambwiye ko ari inyongezo, wenda ubukwe bwende bupfe nakarushyeyo. Bampaye twinshi mu gasashe banyongeza navuga, twihuse mutaranyuza mu kayira gafunganye ajya kunyereka urubwende runini rungana na baro. Cyari ikirindazi kinini denshiga shiga ikubye kabiri, ninjiye mu mandazi gushakira imenetseho kurifunganya biranga, ndirumaho ndifotoza ndataha.
Ati ndifotoza ndataha. kuba dukurikiye rero mwumva radio ijwi rya Amerika iyo nkuru uyirebye ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru iherekejwe n'amashusho agenda agaragaza ibyo arimo avuga ariko nanone ayo mashusho afashe mu buryo bwihariye bugenda bugaragaza buri cyiciro ariko mu buryo nyine nkuko nabivugaga ubwihariye Mademoiselle Solange Nishimwe deka duhere ku ngufu zituma ukora udukuru nk'utwo wabitangiye ute niki cyatumye utekereza gutangira gukora utuntu nk'utwo ingufu zo kudukora uzikomora kuki
murakoze cyane ikintu cyatumye mbitangira nari nsanzwe navuga ko nkunda ibintu byose bi kwandika gusa ntabwo ari ko nabasha kuba nabara inkuru hanyuma nabitangiye rero kuko nari nsanzwe nkora udukontent cyangwa mpuza amashusho mu buryo busanzwe aho nagiye nerekana nkavuga ati uyu munsi turi hano mu tuvideo n'ubundi tuzo tutarengeje umunota cyangwa amasegonda 50 hanyuma rero umunsi umwe nibwo nakoze akavido kakita uko nageze birangira ariko nkomeje gukora
hanyuma rero ufite na signature utuvideo twawe twose nk'uko tuza kubyumva utusoza uvuga ngo ndifotoza ndataha ibyo byafite igisobanuro
igisobanuro niko bakundi bavuga ati nta foto ntacyabaye nyine buri gikorwa cyose kigomba kuba gifite iherezo iherezo ryanjye risike biba birangiye nyine nta kindi kiba gisigaye wari ugutaha kandi uburyo utifotoje ntabwo wabona kuhereza abantu cyangwa ubwira abantu ko aho hantu hageze
ugomba rero gusinya ukavuga uti ndifotoza ndataha tuvuge rero noneho ku byerekeye uburyo udukora ukora ufashwamo nande ni ushyira hariya kamera ku buryo wifata bigenda bite kugira ngo iyo nzira yose sa nkunyuza abatwumva badukurikiye hano kuri radio ukuntu bitangira urabanza ukandika umushinga ugatekereza icyo ugiye gukora aho bigenda gute
ikintu cya mbere byo mbagomba gutekereza ahantu ndi bujye hanyuma utwinshi nk'uko uwabibonye cyangwa nimba wanabibonye aba ari nk'utuvideo nyine nakoresheje serivisi natwifashe iyo ngize amahirwe nkabona nk'umuntu aho ngaho ndamusaba wenda hari sapoti mukeneweho hari nk'agace wenda nkeneye umuntu uri bumfatire akamfatira nuko bigenda hanyuma kubyigikinira byose kugira ngo video nyitunganye nibyo byikorera
naho guhita mose ahujya n'icyo ugiye gukora byo ushingira kuki
ahantu henshi nagiye nsura bwa mbere naheraga ku hantu ngiye mfitiye amatsiko cyangwa ngenda numva nkumva nari nkeneye kuhamenya icyo nicyo cya mbere nkeneraho kuba aho hantu bafitiye amatsiko nanjye ubwenge narahagera cyangwa hakemo nk'abantu barambwiye tuzahatugerere nkasanga nk'uko nanjye sindahagera cyangwa nanjye ayo matsiko ndayafite nuko bigenda
noneho duhere kuri bwende rero iriya bwende dutekerereze ukuntu watekereje kujyayo hari n'abantu benshi bashobora kuba batazi ubwende icyo ari cyo udusobanurire muri make inspiration cyangwa se imvano yo gukora kariya gakuru kagufi bityo dukomeze ikiganiro
ubwende ukuntu byagenze umunsi umwe ndi mu rugo mfite inshuti yanjye zikunda arampamagara ati twashize tujye dushaka bwende
ubwo ku batazi ubwende icyo ari cyo batazi ubwende icyo ari cyo wabisobanura gute
abantu benshi bazi burete ni nka burete nyine ariko zo mu myumbati cyangwa cassava balls niko nabyita ubwo twaragiye tujya kuzishaka kugeza tugeze muri ya soko wabonye hanyuma tuzisangayo kuko rero urumva hari abantu benshi batazizi nako ni benshi cyane bikwitura yuko nanjye nari nzibonye hari haciye igihe kinini cyane naziheruka bafashe iyo video kugira ngo nzabisangize abandi bantu bahurikira
naho izina bwende ryo rigakomoka kuki
izina bwende rero namenye ahantu rikomoka maze kuyipostinga kuko narayipostinze nakira comment muri kuri twitter imbwira ngo twitter cyangwa x ngira ngahantu byaturutse yampaye paragraph ndende cyane ariko mbwira ati bwende ngo ni bwende bupfinyine ko byaturutse ngo ku mukobwa ngo wari ufite ubukwe hanyuma ducaho aratugura amafaranga yari afite azigura zose nyine ubundi bamubajije ati nibushake wenda ubukwe nyine bwende bupfinyine
ati ndahiriye rwishakire
atarakomeza gura ahubwo
muri iyo video ariko nawe nabonye waravuze uti byanga bikunda igishaka kibe
ati igishaka kibe
ubwo se ntabwo wagize impungenge ko wenda wa mugani ibintu nk'ibyo cyangwa bifitanye isano
oya ibyo abantu bivugira se ntaho bihuriye rwose
ko rero ubwo uvuye kurya bwende wahise ujya ku Kimihurura harya
uko nageze Kimihurura nimara kurya bwende nasubiye mu rugo nambara teni mfata moto njya kwa Karadifit nagendaga nkibuka hirya no hino ngo narwara urukibo nasanze akazuba ka kibera inka ninjira mu busitani numvaga siporo ndi kwikorera mu mutima ubumanga mbunagiriya nkura karaba hasi ndirukanga ubusitani bwaho karahumuraga numvise hatuje ntibinda gusaragurika numvise nduhutse akanyoni kagurutse mbona aho nzaza kurya amaperani yera ninjiye muri washroom ngo mfate agasinapu birananira ndebye hirya mbona agasupika kamanitse ndagakanda ngo kavuge karanga himanukira isabune gusa nabonye bwana meya wa Kigali umutima uti mwegera umusuhuze se mind it urashoboye muko ndashoboye nyine njya kumusuhuza nawe ntiyabyanga namubaje impamvu iyi parike kugira ngo stress zishire abantu babone aho batemberera niko yansubije namusabye ko twakorana etape abanza gusabana nanjye nipompa imyuka turagenda twakoranye akawoke nuko ndataha
ubwo aho ni ku Kimihurura Solange hari ukuntu wenda turagaruka ku buryo wagiye ku Kimihurura n'icyo washatse gutanga muri ubwo butumwa ariko hari ukuntu ukomatanya insanganyamatsiko zirenze imwe mu gihe gito cyane urugero nk'ako kantu wise akabafu ugiye gukuramo umuziki hanyuma ugakanda hakiviramo isabune nubwo ari ibintu by'urwenya ariko hari icyo washatse kuvuga washaka kuvuga iki aho ngaho
nashaka kugaragaza yuko washom zawe nyine ibintu byose bikenewe birimo
ariko hakaba hari n'umuntu ushobora kujyayo bikaba wenda bitamworohera gupfa kumenya icyo ari cyo
yego ushaka gutanga akabanza kugira ngo wamugane ni sipika ni radiyo se yego
hanyuma ugize utya ubona meya mu butumwa bwawe bwo kubona meya no kugendana nawe washatse gutanga ubuhe butumwa muri rusange hariya
kubona meya nashatse kugaragaza yuko niho kwerekana ubuyobozi bw'u Rwanda ko abayobozi badatinyitse nk'uko tuba tubivuga urumva naramubonye mbanza kugiramo ikikango nyine n'ubwoba kuba najya kumusuhuza ariko umusuhuje yaranyakiriye ikindi nahise mubaza kubwira parike ni hari ahashyashya hakorerwa siporo nk'umuntu wari uhageze bwa mbere nkahamusanga nagombaga kumubaza impamvu ihari kuko hari n'ibindi byinshi namubaje mubaza nimba bafite n'imishinga yo kuzayishyira ahantu henshi hatandukanye mu nce za Kigali ambwira ko n'iyo mishinga ihari urumva nyine nk'iki nari nshatse kugaragaza ubundi ngaragaza yuko twanakoranye siporo nyine
ariko hari n'ubutumwa wageneye abari n'abategarugori bwihariye
muhariya se ni ukwitinyuka
yego uti urashoboye aho naho nibwira ko ari ikintu gikomeye washatse watambukije
mbere ko iyo mvugo kera barabati bashoboye muko kugira ngo baguce intege nyine we nyine icyo ugiye gukora ukireke ariko urumva nuko nayo ntangiye kwica intege uwo mutima namukabimbwira sinacitse intege ubu narakomeje ndagenda
utekereza ko ubutumwa bwawe abantu bashobora kubusesengura no kubushyikira uko bikwiriye iyo butanze muri buriya buryo ntabwo utekereza ko hari abantu bashobora gucikanwa
ntabwo nk'uko bivuze ngo hari ibintu byinshi ntabwo ushaka kubivuga nyine umuntu ukumvise rimwe ngo byose ahita abyumvamo bisaba ko ari umuntu wakumvise inshuro nyinshi zitandukanye yego n'ubyumvise rimwe arabyumva ariko byose ntabwo yahita amenya iyo package yose full package ibyo byose biri mu bintu bikubiyemo
nanjye ariko byangendekeye numvise agakuru kamwe ndebye ukuntu gakoze ndavuga ntereka nkurikire numve bwa kabiri nongeye kukumva buri nshuro nkumvise nkumvamo ikintu gitandukanye n'icya mbere ariko se umuziki uriya muziki uherekeje iriya nanga iherekeje iyo kubera iki wahise minanga
nsanzwe nkunda gakondo hanyuma rero mfite uwancurangiye kano karirimbo niko nabyita yitwa Deo Munyakazi acuranga inanga gusa nicyo kintu azwiho urumva rero yari umufana wanjye ukomeye mu gihe nanjye nkiri gushagonyira kugira ngo nzabone background music kuko nabajyaga mbwira ati washatse ikintu ukora nyine nkamubwira nyine bitewe n'uko kitari cyakaboneka uko mbyifuza aza kubimfashamo kaboneka kameze kuriya
ya turagaruka mu kanya tukavugeho ariko abanywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika bashaka kukuganiriza batangiye kuza ku mirongo ya telefone reka tubanze twakire Emmanuel Rukundo ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze cyane twadukunda Emmanuel Rumurere Kicukiro mu Kagarama mu Rwanda akabazo nabaza umutumire sorambiye mbere na mbere mbanje kukurikira mu biganiro byiwe amavideo akora ndi umufana we ndi umukunzi wiwe
komeza arakumva nanjye ndakumva kandi
ndi umufana wiwe nakunze amavideo yakoze yagiye mu bihogo ukuntu yari gukina amazi ari gukubita inyoni mu mazi na karegeya ukumvaserukiramende ubona ko ari ibintu yari yishimiye akandi kavidewo ni ukuntu yagiye mu nzu nyina akita icyo bita abanyarwanda bakundaga gukora kubanza kumva ukuntu yumvise ngo ibiraha akumva harimo umunyu mwinshi ubona ko ari ibintu nawe ari proud yabyo ubona ko abyishimiye mbega akomereza aho ngaho akore ibisigo n'imivugo myinshi kuko ni ibintu ubona ko ashobora kuzakora neza akamamara ku ruhando mpuzamahanga namubwira ngo nakomeze kire n'imbaraga abanyarwanda tuba mushyigikiye
urakoze cyane Patrick
urakoze ariko se utaragenda tugiye gufite ku murongo wa telefone hari abantu uzi benshi bagenzi bawe bamukurikira cyangwa bakunda ibiganiro bye nk'uko ubikunda icyo bakunze kubivugaho cyane ni iki
murugero nkanjye hari igihe nyakunda kutureba nk'ahantu mba ndi gukorera hano mu Kagarama agasanga mbona nciyeho kuko uwo mukobwa ko turi kumva ari mushya mu bigendanye n'imivugo n'ibisigo nubu mu kanya nari ndimo ndakareba kariya ukuntu yagiye muri parike akagera n'akavido abantu twari turi kumwe bari bakunze nikandabwira uko bamushobora winda kuko yandi kukarebera kuri Instagram kuko ubona ko ari ibintu byiza nabasha kubikorera publike akwiye mu mazu ku mbuga nkoranyambaga n'indagira TikTok ikagira Instagram irahari ndayibona mbega nabikorere nabikoresha imulike kugira ngo abantu babimenye yabikorere publike kuko ni ibintu ubona byiza kandi bifite byakubaka urugero nka turiya ngo yagiye yarebye ikijumba ikijumba ngo nubwo yagisize mu cyaro ariko ntacyo bitwaye niba nuri mu mujyi yaravuye mu cyaro yakongera akakirya kukakibona akakigirira amasisi
Emmanuel urakoze cyane reka twakire na Cyril
amahoro
cyane hano twaramutse neza nizere ko namwe mwiriwe neza urahagana hehe se rero
Rwanda mu karere ka Kayonza.
Amakuru y'i Kayonza.
Turabona n'izuba ryinshi.
Agatoki karaboneka.
Muri kino gihe nyine igihe cy'ibitoki biba bitangiye kuboneka. Bitangiye guhenduka ariko mu minsi ishize byari bihenze ariko birimo biragenda biboneka buhoro buhoro ariko indi myaka yo ntacyo igenda byaranze nyine izuba ryacanye kare twabonye imvura dukerewe none n'izuba ryose rigaruka nyine.
Nuko rero uti washaka kuvugisha Solange.
Solange
arakumva.
Yego ndakumva.
Ndagira ngo mbashimire cyane Solange ko nabashije gutekereza mutyo.
Yego ndakoze.
Halo
ndakumva cyane urakoze.
Kuraje yego kuraje cyane turagushimira cyane n'abandi bakobwa bajye bitinyuka babashe kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa byisumbuyeho.
Urakoze.
Aho turi kumwe mugira amahoro.
Komera cyane Cyrille. Solange none rero ubwo dutegereze se ko uzakora uko nagiye i Kayonza. Umva tuvuganye ku byerekeye ibitoki cyangwa ubwo wenda uzavuga uko
kurya ibitoki
uko nari igitoki radio y'u Rwanda Amerika twakire na Jean Pierre Kwitonda ikaza mu kiganiro muri sanga. Jean Pierre ntabwo turimo tumufatisha, reka tujye hariya ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho akandi.
Uko nageze Bisoke nazindutse ya Rubika nambara za nkweto zanjye zishaje maze mfata utwanguye nahise nurira moto turagenda. Nubwo nta nyoni yatambaga twikojeje iyo modoka tuba tugezeyo. Babanje kunyambika anticyondo ku maguru yombi bamaga kawa baduha amabwiriza nitwaza amanzi ntangira gutererangana ku kirunga. Nari mfite amatsiko yo kureba ikirunga numvaga ari ibitaka birunze hamwe cyangwa amabuye yakoze umurunga. Abana baduhaye morari turanywa porota bari buntwaze mu rugendo. Natunguwe no gusanga ari ishyamba agasukari kanshizemo nkoze kuri yahurute birashira nariteruye nitimba hasi bose baraseka. N'ufashwa yafasha hari uwo nanjye nafashije nameze noneho agakeke nyara kwa Rubangura nsanga na etaje hari inkweto zari zahinduye isura ndazibwira nti ariko ntunyihinduke. Rwari urugendo rutoroshye ariko nageze kuri samite hejuru hari hakonje narikaraze ndizunguza ndizunguruka ndasimbuka nabonye ku etageke nsanga uwo munsi ntiyifubitse bituma nyireba neza yasaga neza nk'ibicu. Nakomeje kwisetsasetsa maze akasigaye nakohereje mu nda dore za nkweto yewe kayewe. Nuko mbona vyunze reka abana n'abana n'abana babo ndifotoza ndataha.
Uba uvuye Bisoke hanyuma se Solange tutaraganira wenda kuri urwo rugendo nubwo harimo ibintu byinshi biteye amatsiko byo kuganiraho. Mu ntangiriro z'iki kiganiro navuze ko ufite bachelor's degree cyangwa se impamyabumenyi mu byerekeye ubuforomo ukaba urimo gukurikirana icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeye ubuvuzi n'imibereho myiza. Ushobora ute guhuza micro kamera na stethoscope mu cyumba kimwe ntibikirane ngo birwane?
Navuga ko ikintu cya mbere aba ari ubushake. Iyo ikintu gishaka nyine ngomba kugikora ntitaye kuki cyane ko bitanahura. Ntabwo umwanya wo kwiga wari uwo kwiga, umwanya wo gutegura izosite wari uwo gutegura videwo, kuko sinasize ntarwara umwanya munini keretse wenda wo kuvuga ngo ubu ibintu uraguragiye kandi n'ibisanzwe nyine nta muntu ugirijwe mu rugo cyangwa iyo wahiriwe ntabwo kimwe cyashyize ukagiye. Abari mu isaha imwe kubirikodinga ubundi ukifotoza biba birangiye.
ntabwo uyu ugira impungenge ko urukundo abantu bafitiye ibico nakwita ibihangano byawe cyangwa se udukuru tugufi ukora rushobora kuzapfukirana ibyo wize ugasanga ubifashije hasi ukikomereza ushingiye ku byo rubanda igusaba gukora?
Ntavuga ko byose bishoboka nimba narize kwita ku buzima bw'abantu n'ubundi mbaye ndi gukora ibibazanira umunezero cyangwa ubuzima numva ko ikintu burya cyahaye ibyishimo undi muntu kiba kimuhaye ubuzima mu bundi buryo urumva nta gihombo naba ndimo n'ubundi.
Niko bimeze. Dusubire noneho kuri ruriya rugendo rwa Bisoke urutunyururemo n'ubwo wamaze kutubwira uko waruteguye ariko icyo washakaga kugaragaza muri rusange hariya icy'ingenzi ni iki?
Icy'ingenzi nashaka kugaragaza ni gufatira challenge umuntu akaba yumva yasura Bisoke kibwari ubwa mbere ngeze ku Kirunga nkuko wabyumvise navuze ko nari nzi ko ari umurundo ari ibitaka hari abantu batabaza ngo Ikirunga kimeze gute nihereyeho rwose nanjye numvaga ari ikintu kirunze hajya kitari ibiti kuko ntungurwa no gusaba nkuko ari ishyamba urumva ni kwa gushishikariza abantu kuba bagira ahantu ni ukurenga ubwoba hari abantu bavuga nko kwiba imisozi cyangwa gute biragorana ariko ikintu nakoze ndumva nta wundi muntu cyane rero rwose kandi nzi ko ari njye munebwe wa mbere muri siporo.
Urabihamya se ko nabonye witerura ugasimbuka wa mugani muri ariya mashusho ushingira kuki umwanya wa nyuma?
Ntabwo ndi umuhanga cyane pe hariya ikintu gisaba nyine ni uwo muhase ubundi ukagenda iyo uri kumwe na timu murafashanya nyine mukagenda buterana imbaraga.
Hari ukuntu bino bihangano byawe bigaragara nk'ibishobora kumenyekanisha ahantu nyaburanga cyangwa se imyanya abantu benshi batajya basura bishobora no gushishikariza abantu kugera aho hantu wagiye cyangwa kuko ufite uburyo ubivugamo buteye amatsiko. Hari ubwo inzego zishinzwe ubukerarugendo mu Rwanda zari zakwegera cyangwa se abantu bakora muri ofisi ngo muvugane ku byerekeye uburyo mwafatanya guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda cyangwa se kumenyekanisha ahantu nyaburanga?
Navuga ko ntibitegereje kuko sinaba ngo ndebe biraba kandi biri mu nzira ndacyabitegereje.
Muri make urashaka kuvuga ko baramutse bakwegereye waba witeguye gukorana nabo?
Cyane rwose n'ibyishimo byinshi.
Reka noneho twakire Gakwavu Igisagara ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Raha neza Jeffrey Mutagoma.
Ramba ramba Gakwavu we.
Raha muraho.
Ngaho turaho. Bite Gisagara.
Yego. Ala?
Turakumva.
Yego nanjye ndabumva ijwi rya Amerika.
Duga ku ijambo.
Kena jenga mbazo wa kumirwa ni byiza cyane kubona imbuga nkoranyambaga zibyaza umusaruro yagenga adusobanure ese icyo gitekerezo yagikuye hehe abimazemo umwaka imyaka ingahe ni iyihe nama yagira urubyiruko rw'u Rwanda ruba rwicara rudakora ruvuga ngo nta kazi kariho?
Urakoze cyane warumbajije ngo imyaka mbimazemo ntabwo ari umwaka nturashira ariko nkoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa gute ndumva iyi myaka yarashize kuko mu gihe umuntu akirangiza segonderi burya abonye telefone ukoresha imbuga nkoranyambaga aba ariyo nicyo kiba gikurikiye kuko twese tuba tubifite amatsiko kugira ngo mbone uko ntangira kwari ukugerageza utuntu twinshi nimba ari ugupostinga kuko natangiye nakoraga ibyuruko by'inkandiko dupoweme dutoya nkadupostinga cyangwa nkaba nakifata amashusho ndi kuvuga nyine poweme nyibisayitunga cyangwa nerekana ahantu hagiye hatandukanye nakoze urumva nk'uko kugerageza kenshi cyane ntacitse intege niho igitekerezo cyo gukora uko nsigaye nkora cya zino video niho cyagikiza numva cyahuje ibyo nakwita amashusho nari nsanzwe nkunda gufata amashusho cyangwa amafoto gihuza n'ubwo busizi nabwo nari nsanzwe nkunda kibihuriza mu kintu kimwe hanyuma rero inama nagira urubyiruko cyangwa abandi bashize amatwi bashaka gukora nk'ibyo nkora cyangwa bashaka gukora ibindi byabo ni ukwitinyuka kumva ko muri bike bafite hari icyo bashaka gukora urumva nimba utangiye ufite telefone yerekana amashusho adasa neza icyo ubanza ugakora ni ukuvuga ngo nda uko byamera kose ni igishyirahamwe hari uwo umuntu kiriho uyu munsi ni kigali ahantu 200 ejo kikarebwa n'abantu 1000 ejo kikarebwa na 500 abari intambwe ugenda utera umunsi ku munsi kandi uko urebwa hagenda hazamo umuntu mushyashya urumva ni ukugerageza ibyo ukoresha uko bimeze kose nimba ugiye kugaragaza impano yawe koresha ibyo ufite nubwo ati ndategereza nzabone kamera irenze cyangwa nzabone ubushobozi burenze kuko ibyo ngibyo ureba itegereza ibize pe nubona yose ndacyabitegereje cyangwa ukabona bifashe igihe kirekire urumva mu gihe gitegereje none wakicara icyo namubwira uwo muntu ushaka gukora cyangwa ukitinya uyu munsi
uranyuzwe gakwavuye
murakoze cyane ndanyuzwe Jeffrey
ngaho komera rero umunsi mwiza
nawe ugira akazi keza
ye reka twakire na Nindabira Ferdinand ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
amakuru Nindabira
amakuru hano duherereye ni meta turashima kabisa
uherereye he
jyewe ndaha muri Kenya aho bita Eldoret
Eldoret ndahareba warushatse rero kuvugana n'umutumirwa
yego ngo tuganire gato
ngaho duga ku ijambo
yaravuga ati rwaruka nukuraba tutitinye tukaraba ukuntu dushobora kwiteza imbere rero kwiteza imbere ni byiza hanyuma ariko ikintu cyaba kigora nka twebwe urwaruka cyangwa urundi rwaruka ni uburyo bw'ibanze ndabivuge nk'uko kubera ko ashobora kuba ufite telefone yavuga ati telefone turashobora gutinya tukavuga tuti telefone ikamera nabi tukagomba ariya makamera yo ku rwego hejuru mugabo ukajisanga hari ukuntu uburyo ntushobora kujya gukamera ibintu ubwa mbere bwobwo ntushobora kubijyamo udafite umukuru wawe ashobora kureba ingene bigenda hanyuma
ariko ibyo ngibyo Solange we yatubwiye ko yinjiyemo nta muntu afite nubwo kugeza ubu ngubu wenda ndaza kukimubaza icyerekeranye n'umusaruro nubwo kugeza ubu ngubu wenda tutavuga yuko abikora nk'uburyo bumwinjiriza amafaranga ariko abitangira ntabwo yari afite umuntu twavuga wamuteye inkunga ngo amubwire ngo injira muri ibyo
njyewe nibaza yuko kwinjira mu kintu ufite mukuru wawe akikwereka kuko ntushobora gutangura ibintu ata muntu abikwereka ababizi akwereka ingene bigenda ubwo nawe yari afite nimba atawamutera uburyo mugabo ivyo bintu yinjiyemo arasa umuntu abimenyereye amwereka ati kugira ugitangura utangura uku kandi kugira uzozamuka bizogenda uku
reka tumubaze
kubera ko ngari mu kiganiro kubera ko ngari mu kiganiro iyo ababyari gukunda akaza kudusigira akanimero kiwe tukamubaza tuti kubera ko nawe ari mukuru
oya
kwa natwe tubishaka kugira mugabo dusike nka kanimero tukamubaza ko nawe akatubera mukuru muri byo onye
nta kibazo turaza kukamusaba kanimero ariko ubwo turi kumwereka tubwire uko byagenze urumvise ibyo Ferdinand arimo kuvuga Sola
yego ndamwumvise
ngaho tumara amatsiko
akababaye amatsiko uwo muntu ntawe rwose ntawe n'ubungubu ntawe umbwira ngo kora gutya uko akunda ufite ikintu ukagerageza ikintu cya mbere kiriho bavuga ko kwiga ari ukwigana nimba ufite ibyo wifuza gukora n'ubushaka kuba umunyamideli ntabwo wahanga utarabasha no kubona abandi bahanga imideli uko bagenda babigenza icyo ukora ni ugushaka abantu ubona bakwinjira cyangwa bafite ubuhanga mwibyo bashaka gukora ukabaforowinga umunsi ku munsi ukareba ubuhanga bwabo uko bireba nawe ugenda wunguka ibyo ukavuga ati nimba yakoze kano kantu gutya njye abaye ari njye ngakora gute ni uko bigenze hanyuma iyo telefone rwose ntayo nahereye kuri telefone iciye bugufi cyane uramutse nimba umfolowinga cyangwa iki ushaka kujya kureba amavideo yanjye ya kera ushobora no gusanga bameze nk'harimo ibicu kubera ko atabagaragara kandi navuga ko ari nayo yarebwe cyane kurusha nayo ndi gukora ubu ngubu.
None se Ferdinand ujya ukurikira Solange ku mbuga mpuzambaga?
Yewe ahubwo nanamurondenda namubura namurondenda mubura ubundi bwo byabaye n'ibya mbere ndamwumvise ndamuraba ku rubuga sindamubona neza.
None Solange abagushaka abashaka kugukurikira baragukura
hari icyo avuze ati mumbabare gatoya hari icyo avuze ati kwiga n'ukwigana ariko kugira wige neza ufite umuntu akwerekeza kandi ushobora kwiga ibitari byo mu gihe wiyigishije ariko ufite umuntu agukuriye muri ibyo bita arabikwigisha ugasanga bikugenda neza.
Oya ibyo uvuga nubwo ari byo bwose we aratubwira ibyo yabayemo aratubwira experience ye wendi yaza kugira umwerekana we byajya kurenza uko bimeze ubungubu ariko twe arimo aratubwira uko byamugendekeye hanyuma Solange nari nkubajije ni abashaka kugukurikira kugira ngo babone utwo tu video bagusanga hehe umva Ferdinand yakubuze
kuri Instagram kuri Twitter cyangwa kuri TikTok na Solange Nishimwe cyangwa se Solange
cyangwa Solange Nishimwe
yego.
Ubwo urahumvise Ferdinand?
Ndahumvise cyane ariko yego ndahumvise ariko iyo adukundira nako kanimero nako kumbure iyo umuntu utanze nimero ukumva bari kukubwira ibintu bitajyanye n'icyo waba watangira nimero urashobora ukamukuramo ariko si iyo ugaba ufite itegeko cyangwa igisata.
Ariko Ferdinand uri ingaragu cyangwa urashatse?
Oya jewe nshaka nanjye kuraba ingene burya nta muntu aba adashaka ko yokora ikintu agatera imbere mugabo kugira ngo hari igihe nshobora kubijyamo bikanyobera ariko nsaba kanimero kiyo nkamubaza
narengeze ngo akanimero uragashakira izindi mpamvu.
Oya nta zindi mpamvu uri muri izo bintu byo kugira umuntu araba ingene yiteza imbere
tubivuganeho neza
wumvise arakubwiye ngo uzamufollowinge numara kumufollowinga umwandikire inbox hanyuma muganire neza noneho ibya nimero ayikwihere atayitangiye kugasa. Urakoze cyane Ferdinand aho ngaho Eldoret muri Kenya ugira umunsi mwiza
kuri twese.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi umutumirwa wacu ni Mademoiselle Nishimwe Solange ukoresha uburyo budasanzwe bugwi kugeza ibiganiro bye ku mbuga mpuzambaga. Twakire Jado Pro ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze cyane.
Uherereye he?
Mbereye Kigali Kicukiro.
Okay, urashaka kuganira rero na Solange?
Yego yego
twagiye.
Solange ikintu namubaza
yakubuza
namubaza ati nge Solange nsanzwe mukurikirana ku mbuga nziza niki yagira inama nabonye ari umukobwa witeje imbere niki yabyira urubyiruko muri iminsi bwugarijwe n'ibiyobyabwenge n'ibintu utamenya ari ubugiye mu bintu utamenya
inama nabwira urwo rubyiruko ayo mafaranga rukoresha rujyana mu biyobyabwenge yavamo ikintu gikomeye baramutse bafite ikintu bakunda gukora akaba ariho bashyira ayo mafaranga hari igihe batekereza ngo ayo mafaranga ni makeya ariko imbaraga bavuga kwinvestingamo nimba tuvuga kundi ubucuruzi ahereka ikintu gitoya afungure online shop ahereye ku mafaranga makeya ibintu bigenda biza polepole.
Jado Pro igisubizo urakumvise?
ndacyumvishije
urakoze cyane rero kigari
komeza kandi kamatsiko namubaza umuntu amushaka wenda mushaka ko baganira wenda mu byerekeranye na karakazi cyo yamusanga he
nkuko nabibwiye mu kanya Ferdina uramutoroye nga uranyandikira ubundi rwose ngende mu bantu gusubiza bagusubiza ubundi tukabiganira
murakoze
urakoze cyane Jado ugire umunsi mwiza aho ngaho ku Kicukiro
murakoze
Mucho John Boston ikaza mu kiganiro muri sanga natwe ntabwo tukumva neza ari kubanzura ahantu hari agasaku agira hirya gato kuko mukanya turagukuraho nibikomeza gusakuza okay ndagira ngo aho ngaho ntabwo turimo kumvikana neza
uko nageze mu bikorwa nikoresheje kuri moto nikoza mu modoka ubundi ndahasesekara yamfurebye neza ayambika ingofero amabote ubundi amanava ngo nibankoni y'abashumba nabanje gusya kuko nari mfite inzara ngabo yaje kumfasha mubaje impamvu asya kandi ari umugabo ati urabona mbaye umugore se yanzaniye moto yo mu bigogwe nsanga ivuga nk'izindi mpagaze ku musozi nahamagaye Pamela yanyitabye avuga ngo mungu ndiruka njya kumureba namuhaye ibyo namuzaniye ngabamo ku gasheke ndakanyunguta yanagiye ikigori ngo nyishishure we ntarera abajeyi kongeza umuriro mu gihe abandi baguwe neza nanyuze mu bihumye njya kwakira amata ntanywa amata ahagaze naricaye baranyuzuriza nibaje impamvu bose bari mu mugezi ndebye nsanga nimwe ituma abagore badapfa vuba twakigiye mu mazi nubwo bamara bimbujije basimbutse urukiramende njye nsimbuka hato reka kwimanika si ibyanjye bampaye inkoko iriho ibiryo nubwo nari nzi ko ari inkoko turatarama ndifotoza ndataha
Solange ubutumwa washakaga gutanga muri ino nkuru ndumva ari ubutumwa butandukanye ariko mu by'ukuri igitekerezo washakaga ko umuntu yumva arasukiraho ni ikihe
icyo nashakaga ko umuntu ahita amenya ngiye ikintu nari nibanzeho ni ugukundisha abantu ibigogwe no kubabwira ko hari mfite izina yitwa Pamela inka nziza cyane yakira abantu njye natunge no gusanga nyine buri bashyitsi bose biri ku muryango irabakira cyangwa ibaha ikaze icyo kintu cya mbere nashaka ko umuntu uri buboniye video ari buhite amenya
nabonye unayigaburira
yego nayigaburiye
ariko ntibyakubujije gushyiramo utundi tuntu dutsitse muri iyo nkuru yawe nko kuvuga uti nakubise mu mazi n'ubwo babimbujije reka nta mukobwa wimanika washakaga ngira ngo kuvuga ibintu by'umuco wa kinyarwanda
yego hari abari umuco wa kinyarwanda ushaka kwerekana murabizi nta muntu twese twakuze bashaka tubwira ati ntabwo kandagira mu mazi nta kujya mu mazi urumva kujya mu mazi hariya no kugaragaza nyine ko nyine kwerekana wa umuco wacu yuko dukora rwose nta muntu ukura ajya mu mazi nyine
kandi uti ntanywa amata ahagaze
ntanywa amata ahagaze
nabonye bagusukira mu cyansi baruzuza nuko bicara warayamaze
abantu muri komenti barambwira ati ngo ntabwo buzuza amata barayunamura apfa niko kawe nigiyemo
ngo barayunamura hanyuma ngo ngira ngo nta nubwo bayamena barayabyarira ngira ngo ibintu nk'ibyo
yego
ku murongo wa telefone dufite umuntu witwa Law Abiding Citizen ikaza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane ndabashimiye
yego
mbereye Kigali mu Rwanda Kibagabaga amazina nyirizina ni Marcel ndashaka kubaza umutumirwa uriya iyo umuntu atangiye urugendo rwo kugira ibyo akora kandi ashobora kumenyekana ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rwisumbuye kuba abikoraho ntabwo abura birantega mu rugendo rwe aha niba ntamugoye yadusangiza zimwe mu ngorane yagize anatubwira uko yazikuyemo kugira ngo uyu munsi abaruko ahagaze uyu munsi nicyo cyo nashaka kumubaza murakoze
urakoze cyane Marcel arakumva
irane gazoni nyinshi nubwo ziba zigihari iya mbere navuga yari ukuvuga ngo ni ugutangira kumva ko nta telefone mfite ifata amashusho neza nari mfite kumva ko kuba itari hari nicyo kintu cya mbere cyancaga intege ariko ntibyambujije nkaza ati reka nkomeze nkore nta wamenye ko bizagenda hanyuma ikindi naba duciye cyane uko bwira ati ibyo uri gukora ni ibiki ariko bwira ati rwose bireke si ibyawe ntibikubereye cyakabaza n'ibintu byinshi biba bibuze nyine n'amakomantere menshi aba arimo ibitutsi cyangwa afite amagambo atari meza ariko kugira ngo njye nyirengagize ubu sinshobora kuba navuga ati ngiye kuyasubiza uyaca nk'uyitambukira nyine kuko n'ubundi uzi ko ntabwo ushaka kuyahunga nyine
Marcel turacyari kumwe cyangwa yagiye okay bambwiye ko Marcel yagiye hanyuma se sora nshingiye kuri ibyo ngibyo urabona iyo umuntu wa mugani yatangiye kumenyekana muri ubwo buryo abantu benshi barakwandikira abantu benshi bifuza kukubona ntabwo ujye ugira ibintu bigukoma mu nkokora atari birantega ahubwo wenda ari ibintu bishobora kukurangaza bikaba byaguteshura inzira yaba iy'amashuri yaba iyo wiyemeje y'uyu muhamagaro
kugeza ubu ngubu ntazo birantega zimeze gutyo zambuza gukomeza inzira cyangwa amashuri azo nta nubwo nzifuza cyangwa ntabwo nziteganya nkunda kuvuga ko banumva ibintu byanjye byakwiye kuba nimba ari ngiye gukora gutyo nakwiye guhinduka uko ibintu bihinduka ahubwo numva byo byahinduka ariko ngewe personality yanjye nyine ngerageza cyangwa ndayirwanira kugira ngo urumva iyo uhindutse ukajyana nayo birakugora nawe kwiyadaputa mba mporanira kumva ko nshobora kuba natera imbere ariko ngewe na za nzozi zanjye zikagomeza zikaba wa mwana ukunda kurota ibintu byinshi wa mwana ukunda kugerageza ibintu byinshi ariko nyine we adahindutse ngavuga ati ngiye kwisanisha n'uko uko abantu bashaka kumera
turi kumwe na Bizimungu Jean Claude ikaze mu kiganiro muri Sanga
yego ndabumva neza
uherereye he Jean Claude
mugeza tuburika hano na demokarasi ya Congo ntara kivu ya majyaruguru
uri muri rukare
yego
nako wahagaze tukavugana kuri buze kubura umwuka ngaho baza umutumirwa icyo umushakira
ko nandi kubumva neza
ariko twe turakumva wari utelefoni ushaka kuganiriza umutumirwa nibyo
yego nari nshaka kumubaza araka hano numvise arimo avuga mu irangahanze ye nashizeho ngo ni yanjye ari antibote kuri ako kantu karansekeje rwose
antibyondo ntabwo
nziko habagaho za antibyondo
antibyondo ngira ngo ni akantu yakoresheje kuvuga amabote maremare atuma ibyondo bitagera ku muntu nibyo ra
yego nibyo
nuko Jean Claude rero
ubundi twe
ekomeza
yego ntako kantu ntabwo nari namenye ubwo nanjye nkamukuyeho ariko nashakaga kumubaza yatekereje ute ko numva ari ibintu bisa nkaho ari iby'abantu nyine babandi bakuze bafite ibitekerezo ko atiutsengeze bigenda bite kugira ngo avuge amagambo ameze nka dariya aze kuyakoramo biriya bintu nyine
arahibereye
navuga yuko sinzi nagenda aho bituruka cyane ariko mu gihe mfite video cyangwa mfite ayo mashusho iyo ndi kuyareba imbere yanjye mba ndi kugenda menya ijambo biri bujyane na ryo nyine uko ngenda biterwa n'amashusho mfite.
Yego Bizimungu Jean Claude rero reka tugushimire ndumva murongo wawe aho ngaho muri Congo utameze neza urakoze cyane guhamagara ku ijwi rya Amerika tujye kuri VOA Ambassador ikaza mu kiganiro muri sanga niko wiyise ariko ushatse watubwira n'izina ryawe nyaryo.
Amazina yanjye nitwa Hakizimana Efron ndi Nyanza mu murenge wa Busoro.
Komera cyane.
Yego reka mbabwire uwo mukobwa yanangaje kuko ijwi rye n'imvugo ye nje nandi ku kinyabiziga mise mparika ku ruhande nari nangiye gushinga kubera ukuntu ari kuvuga
dahera data
cyane mbega umukobwa usura komera ku muco nizere ko utari muri ba bandi bajya ku mashasho media bakambara ubusa ndakeka atari kumeze kubera ukuntu numvishe ibihangano byari bimeze
biratandukanye rwose
mfite ijwi ryiza mukobwa
ndagushimye
n'imana ariko numvishe rwose ufite impano nziza kuko uravuga rwose umuntu akaba yasinzira nkaho uri kumukoraho rwose.
Urakoze.
Ya bo gusa ntago numvishe imboga uri gukoresha nimba ari kuri Facebook cyangwa kuri YouTube cyangwa se WhatsApp sinzi ahantu uherereye waza kutubwira.
Imboga nkoranyambaga hose turahari nka Solange Nishimwe cyangwa se Solange
kuri Facebook twa guki
Solange Nishimwe.
None se ko ngemerereye mu majyepfo I Nyanza mu murenge wa Busoro uzigumire mu mujyi wa Kigali cyangwa uzadutemberera uguze ni wajye nishimye cyane rwose tuye nishimye.
Aya ni Nyanza vuba ngaha rwose ku kwezi ukundi ni kuzashira tutahageze.
None se reka mbaze ufite wa bantu mu wa muntu ngo witwe umukunzi
none se umugabo we ko numva byose ugiye kubirangiriza kuri radio waretse wowe uze kumukurikira reka nkwereke
reka mbabwize ukuri iyi radio ni radio twisanzuraho umva mwarakoze kuduha umwanya tujye twisanzura tuvuge icyo dushaka.
Urakoze ariko noneho ndumva waguye mu nka uze kumukurikira hanyuma ubwo ibindi muzabikomeza ariko urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza ugereje ku ijwi rya Amerika no kuba wishimiye Solange urumva yuko mu by'ukuri aragusezeranyije ko azaza I Nyanza
cyane rwose umurongo wanyu mushasha 93.3 I Nyanza naho urahagera cyane turawumva
mukomere cyane I Nyanza aho ngaho abanywa wanyu b'ijwi rya Amerika bose turabatahije kandi mukomeze kugira weekend nziza ndabona yatangiye.
Tuhuriza Thomas Kamirinda ati amahoro I Nyanza Efron aragukunda cyane mu murenge wa Busoro
ashobora kuba nakumva dore musize hepfo hariya arimo gutegura amakuru
n'umpeperere cyane
ndamubwira ni ingerayo rwose
ariko yabuze buryo acanyereza nimero ye
ibyo muraza kubivugana urakoze cyane VOA Ambassador munsi mwiza aho ngaho I Nyanza
murakoze cyane turabakunda cyane
Sora reka nanjye nkubaza akabazo uziko twakoresheje ifoto yawe dupostinga ikiganiro turi buze kuvugaho kuki ifoto waduhaye tugusabye ifoto yo gupostinga ari ifoto utaruye ngira ngo ikijumba wibere ahantu mu giturage ntuduhe ya foto washyizeho makiyaje ugaragara neza washyizeho background ikomeye cyane nka zimwe abantu bakunda gushyira kuri Instagram kandi urazifite nawe kuki wahisemo iriya foto
si foto yaje te sai foto ne umuze tunguranye icyo ravuga ariko n'umuntu z'amakiyaje ntago nzigira sinzi kuzisiga urumva rero no uyu nyine
ni hahandi
ni hahandi
ariko urumva ko abantu bakomeye no ku muco cyane cyane bakomeye ndashaka kuvuga ku bijyanye n'ubuvanganzo ikinyarwanda uvuga amagambo ukoresha ubwo n'ibijyanye n'uko wenda abantu imyambarire wumvise ko nayo bayivuze ibintu nk'ibyo ngibyo
yego
mu gusoza rero dusubire dushigaje minota itanu yonyine cyangwa ndetse ne dusubire ku kintu bigeze kuvuga cyitwa umusaruro mu by'ukuri utangira wavuze yuko nta nyungu igaragara mu rwego ngira ngo ashaka kuvuga mu rwego rw'amafaranga ibyo ukora birimo bikwinjiriza ariko ukoresha ijambo ryo kuvuga yuko ugitegereje abantu mukorana cyangwa se ukizitegereje ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ibyo ukora ubikora ukoresheje uburyo bwawe ntabwo wumva bikuremerera ngo wumve wenda hari igihombo mu rwego rw'amafaranga cyangwa mu rwego rw'amikoro ibyo ukora bigutera
navuga ko urumva iyo ibintu byose byikora cyangwa ari nawe uhari gusa nyine ntabwo biba byoroshye buri wese nyine duhorana inzozi reka nivuge horana inzozi gutera imbere yo aba ari yo nzozi ya mbere cyangwa intego ya mbere urumva rero navuga ko ntaravuga ngo nabaye mukuru mfite ibigo runaka dukorana uretse kuvuga yuko mbitegereje cyangwa mba mbyifuza mbaza ati ibigo bikora ubukerarugendo iriya navuga ko biramutse bibaye yaba ari platifomu nini cyane cyane yaba iri mu mujyo w'ibyo nkora kurushaho nyine byamfasha kugira ngo byaguke bigere kure hashoboka kuko iyo uri umwe nyine ugera aho umuntu umwe nyine agera ntabwo urenga imipaka n'imipaka ni gake gake yawe
wari watera intambwe se ngo ufate nka kimwe mu bihangano byawe nka kiriya wakoreye kuri ngira ngo n'ikivukuye cyangwa hariya mu ruguririya wenda ukijyana ukerekane mu buryo bwo kugira ngo uvuge uti nimurebe ibyo nshobora gukora bityo munshyigikire nkore n'ibirenzeho ukagishyira abantu nk'abo bashobora kugufasha
ibyo nibyo ndi guteganya muri iyi minsi no kubanza umuntu agakora iyo concept note imeze neza ku buryo ujya gupresenta byoroshye no kubona n'inzira ubanza ugacamo kuko ntabwo biba byoroshye kuvuga ngo ndagenda ngiye kureba uyu nguyu ubu noneho ugomba kubanza kuvuga ati ndajya kureba uwuhe ndamubona mu buhe buryo nabyo ntabwo biba byoroshye
ariko abazi kureba kure bazakwishakira muri rusange niko umuntu yanavuga mu gusoza rero Mademoiselle Solange nishimwe tubwire aho bishya bishyira inzozi zawe kuri uyu mushinga ni izihe urashaka kugera he hanyuma twifotoze dutahe
urakoze cyane inzozi za mbere ni ugukundisha abanyarwanda cyane kubakundisha iby'iwacu binyuze mu nkuru mbarirano yerekana aho hantu heza ubwiza bw'aho hantu hagiye hatandukanye uretse n'ibyo ni ukuba twagera nagera no mu bindi bihugu nabo ngiye kuvuga u Rwanda ndetse no kugira ngo ngereranye navuga ko tuvuge ngiye Burundi cyangwa muri Uganda kujyana umuco w'iwacu nkawugereranya n'uwabo mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda cyangwa wa muco w'iwacu abantu twemere tumenye bigendeye n'ubwo buryo bw'inkuru bubashimishe cyangwa babentetininga kandi nyine bakomeza kugera kure kubona izo opportunities zitandukanye kubona abantu dukorana batandukanye no kubona amafaranga
yego Mademoiselle Solange nishimwe reka tugushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika ubutaha nitwongera kuguhamagara tugusaba ikiganiro nyabona uzatwitabe
kabiri rwose muri tawa kabiri.
Yego, komeze ugire umunsi mwiza, weekend nziza na bagenzi banje bamfashije mu kino kiganiro, Justin ku buhanga bw'ivyuma na Nadia Taha. Ndabashimiye namwe mwese mwari mukurikiye Radio Ijwi rya Amerika kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe.